denhouseambio.com.
Vilimba vifunika kuliza ngoma wosa vinyengerera yani nukanya vilimba ndine people jangonji wasindine matumbla ngoma lekani ingeni
tangala tawe itali tipondelelewa ize hehehe lekani tivikuku wa mkwandala mamusa tizole mwecheti nanganyisa mubili mufana ngazime mapana vali nandala mapasiko wanika lukula mapula kile popama niletako ya tatu pachele uone kamunga kwa ipila tuve nango mkole wakuluwa kwa zina mwaisi wakale pipo ichangwaji wa osafusa dine mfano sabini mepitika fika bakati senta mungazime kuyo ni jango sachitika munga somuze mandewa mendo yanga nime
Before
kuona
irege
irege
ipo itako njiwa
irege irege
iste pato zambia
gaize ya so
ai
iwe abina lunda si chipata cha tisa katete sinda pete buke minga stupo mbuna banyimbo kutangwe kule saka na ndula mafazi vanga mbuli tena kule tena nitina kujito
kapumu. Download music at denhousezambia.com.
Boy on the beat, running up. Pop Studio Productions.